Wine for me, show me that love, baby. Aline is a quagala, you my baby. Hey, you're my baby. Quagala, with your my baby. Omotima kwange kumugongo. Matila kwezi jagala kwe. Mubioli na kambe eshawe. Hey, enga vita usonye ewange. My baby, kubyange. Hold me tight, say hold me close. Be your man, you're without your clothes. Omotima kwange gugwa, baby. Wine for me, show me the love, baby. Aline ze kwagala, you my baby. Hey, you my baby. Omotima kwange gugwa, baby. Wine for me, show me the love, baby. Aline ze kwagala, you my baby. Hey, you my baby. Muno mukwano kwandi banga simu chamo. Mbade na bazibu kwanjize siva chamo. Akamato kamfuse nteme chamo. Only day trade, teka kuka chamo. Bele ya baby, but you take a drama. Wine for me, girl, na-na-na. Onyiri ya yekosha, na-na. You two ripe like a sweet banana. Omutima kwange kugwa, baby. Wine for me, show me that love, baby. Aline ze kwagala, you my baby. Hey, you my baby. Omutima kwange kugwa, baby. Wine for me, show me that love, baby. Aline ze kwagala, you my baby. Ebitekerezo biranyishe Nagutekereza cyane olihe Nukuri sinkubesha Umubiri wanjye Buri kimwe cyose kirashaka wowe Aline Ndashaka kabiju kutumwa twawe Umutima kwange kugwa baby Wine for me show me that love baby Aline ze kwagala you my baby baby, omutima kwange gugwa, baby. Wine for me, show me that love, baby. Aline ze kwagala, you my baby. Yeah, you my baby.